yande joni wittode emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta ndere ko e kibaruji men ni ƴeewol hano himɓe gonduɓe na walla coronavirus noon ni ƴeewol gol no watte nder reedu leydi men no sarusi hawjino e filla hano ƴeewol na walla kaser merso goto nder mabɓe haali dokodurwi ɗirta e ñaw hano covid-19 noni ko ƴette coronavirus noonni waɗini fedde hawjine e filla hano hakkeji ɓe sukaɓe noon ni dartine noonni no wonno ƴama e horeɓe noonni ko wattani aahiɓe dow hakkeji mabɓe dartine har ko ƴewatta ko rentaɓe na walla ka yewtere men pindinol hande en yeccata ko nani dow bisaji noonni bisaji ɗiɗo guere majje no gollane noonni noyi ɓe gollante na bisaji ɗiye ɗiye gollante ɗum waɗini ano ñañuɗo dow fi hano durgol bisaji mo gallu ñemay o hokki jaadimine fama dow mum sani tokkomin onanan pittol haaraji ɗi nder kibaruji men ko watta himɓe capanɗe jeego e jeetati kan ñaw coronavirus nangi kenga nder leydi men Niger di nder andinorede ministre hawjine e cellal ɓiɓɓe leydi andini kenga dimma on no ummoyto kemenayi e sappo noonni nder jajirka leydi nin himɓe ko ñawgu yehi nangoy noonni nder mabɓe sappo e go o maayi noonnoon do capanɗe nayi kamɓen himɓe capanɗe nayi kamɓen janɗiti keme tati e capanɗe joyi e jeenayi kamɓen dow ɓe dow ɓe ƴeewe no fi maɓɓe wontiri dow ko ƴeewatta ñawguɓe gonɓe ete noonni nder leydi Niger ni ƴeewol hano ñaw coronavirus noonni waɗatakena nder centre mo sermes noonni ɗo nder galluñeme ndeyi takkiɗo e hoorejo centre o ni to ñawgu e ƴeewete noonni Rabi Labo o wi yaago yeeso ni ƴeewol ñawgu no watte nder reedu leydi din noonni Rabi Labo o fantini jaadimin Mariama Kelda
avec l'arrivée du coronavirus
Allah e garki ñaw coronavirus ngu min mballi e wadde nokkure to ƴiƴam ittete ƴeewe sako ɓiɓɓe ñaw ngu no woni e nimɓe na e haala kakalte ka nokkure to wite sermes woodi laawol wadde etol ƴiƴam ndaarde amma no woodi machiniji gaɗoji etol ƴeewa nder leydi ndi fuu nder reedu leydi ndi machiniji nogay e joyi woodi guineji gon min domi faa ngara min nildiɗi illiɗi garno nde min keɓta laawol fuɗɗude de etol ƴeewa nder mintaji duno de jonɗo komin gonmiɗen pamira sako ɓiɓɓe ñaw coronavirus gowoninɓe machiniel potorel gonno
si la personne est positive ou négative
no fuɗɗan jango sappo e go'o lewru avril himɓe hano gatta hano himɓe gaɗa sumugol noonni kine e hunduko maɓɓe noonni laawol laamu ko hisinta hano gaɗol mum laawol laamu ko hisinta himɓe ñawgu noonni gaɗol mum no watte to wattete noonni lefol naji fol naane mbiyen hijab e ko nandi e mum kam wattete waɗe hano sumugol gol noonni ɗum ɗo ni har ko ƴeewatta ko hisinta himɓe ñaw coronavirus nder galluñeme nder loreji hano ko ƴoƴi himɓe har ko ƴeewatta hano taxiji e faaba faabaji e ko nandi e mum noonni e fa han kasi nder boutikaji e nder luuɓe noonni to himɓe pottata e ko nandini noonni noon do hano boutikaji mawɗi mawɗi noonni ɗon do hano dabareji gonno joɗɗinte to dambule ɗen noonni ko watta himɓe jaa hano kisa na walla ka daaɓol mum noonni dow laabi hano gonɗi no joɗɗine nder galluñemey ɗini hano ko hisinta himɓe ñaw coronavirus sukaɓe aahiɓe noonni hano ɓeɓe ɓe jejjitama nder durwo wo wonno waɗe noonni waɗini fedde hawjine e tewtol hano hakkeji sukaɓe noonni watti daane e hooreɓe noonni ɓe ƴeewa dabareji koe joɗɗinta ko watta sukaɓe dow ɓe gaddane balla ko yatani hano hisnaɓe na walla kam Rachida Bizo mo tawa nder himɓe gomɓe no tewta hakkeji sukaɓe tayaɓe noonni hano yewtidi e jaadimi Habibou Garba e celalol
En tant que structure qui milite pour les droits des
Dow inde sewre wonde no durwa gan tewta hakkeji sukaɓe gonga gaɗa kokkol andal dow laabi kelali komin goni minen gaɗa minen tefana sukaɓe aahiɓe balla min kinnoto dow minen gaɗa poɗol hakkillo dow laabi internet to ɗon ɗo onon andi ɓenɗon dow gala no naforo laabi ɗin ɗo minen gatta daane e hooreɓe kawjiɓe fi on ɗon gatta hilnare farɓangire ɗen ɗo gam wakkatiji gon a tawan ko watta mahiɓe capanɗe tati nder suudu worru. Nder ñalowma dow ɓe ñalla iɓe yiilo ko hana fuu ɓe tawra e laabi ko hisintaɓe nawallaji ɗi. Ndenne minen gatta daane e hooreɓe e gooduɓe bawɗe baawɓe waddango ahiɓe ɓe balla, ɓe gaɗana ɓe poɗol hakkilloji ɓe balle dow fii laabi ko hisintaɓe.
Mesure de protection
dow laabi ano kisinoji ñaw coronavirus waɗi gomnati leydi Niger e fedde duniyaaru hawjine denako himɓe UNHCR nonni nangani hooreɓe leydi hano Niger nonni waɗugo tendeji gaɗoje kamɓen capanɗe joyi nonni nder aade hano stade général Seyni Kounthié nonni dow inde hano himɓe perowɓe wuroji mum en no jonde nder leydi men Niger di keɓa to joɗoto nonni ɗum ɗo keɓa to joɗoto nder andinore de UNHCR waɗi noon ni jeenayi lewru avril hitaande duuɓi ɗiɗi e noogay. Tendeje ɗe ɗo wattama dow jonde maɓɓe noon ni illa jeɗɗi lewru avril noon ni ɗum ɗo no hokka laawol ko jaɓɓititta hano himɓe ɓe noon ni ɗum ɗo ɓe gonɓe tumira e nawalla ga ɓe jaha nawalla ka ɓe jaha ɓe ƴeewewe. Hande ni mawne sappo lewru avril gallu ñamey waɗi jeɗɗiji ɗiɗi ni ko burtaki jemma haɗama laawol laamu ƴuwgol to hoorejo leydi noon ni gam hisina himɓe daaɓol hano ñaw coronavirus noon ni. Gaɗa balɗe sappo e nayi ko himɓe tilsina jooɗo wuro noon ni nder jemma noon ni nanga illa hano yande jeɗɗi laasara nane mbiyen ni futuro faa yetto yande jeego o fajiri noon ni ko burtaki jemma ki haɗa himɓe kewɓe no wonno miija hano laawol ngol mbiyen ni no hooƴete noon ni nane hanogol ummititte haala ka dey noye haala ka waɗi waɗini jaadiraɓe min nane mbiyeni jaadim Moussa Hassan o yew e yewti dow yimɓe nani ko ɓe kaali dow fii oɗo ɓe miija no ummoto
am hono maɓɓol gaɗɗatengol jamma fuu gallure nde ndan wona ko woɗi noon gouvernement ƴewtino dow wakkatiji yaara ɗum mba yande sappo kay jamma naadu gonna he itta ɗum feyi saabu neɗɗo umatako gay yeelagol tan mo jiiɗano ya jamma fuu le muradu muɗum ni woni
pendant ce jour là
wallahi on a vécu ça dans la souffrance
wallahi hunde nde nder ɓillare tan ɗum wattimin fuudu minen waɗoɓe golle juuɗe ɓe ɓuuri kon yimɓe fuu andi ɓiɓɓe leydi Niger nder tarkaku mburdi ko ɗuɗal maɓɓe fuu subaka immoto tefa ko jogo ɓaademu jeƴƴije ɗiɗi fuu ɗum ɗuɗi
wude gaskiavisno
hani gomnanti on daara ɗum accita ɗum layi gam minen sukaɓe umatore wakkati gon jamma min jahata miɗen gollowa min keeɓa komin gaddani himɓe amin heeɓa ko ñaami sonnoɓe ko wiyete firitte juuɗoɓe tewuji e gortoɗeno sonna wiyama to gaɗa golle ɗen jamma do himɓe garanno no sooda saabu hande seɗɗo hooƴi joyir goɗɗo jo nanguete wiye gujjo sumayardu wonno warni enda maɗa ɗum yurmo himɓe
noon nder laawol gottolgol nder habaru hano cakkitiɗoo mi heɓi noon ni dow ko ƴewata fii hano kaɗol burtaki jemma noon ɗum heyɗinama ɗum heyɗintinama noon ni ko jeɗɗije ɗiɗi kan yaha hokka ko fuɗɗata jaango sappo e goho lewru avril dumo gonɗen nder mo asawe. Hande mawne ni tokkuɓe diina nasara noon ni no woni no barkina hano dinki e mayde Isa Almasihu noon ni waɗini hano hoorejo tokkuɗo diina tokkuɓe diina Almasihu noon ni mo makolondi Simon Fiog be noon ni o yewtidi e jaadimin Olivier.
Aujourd'hui vendredi saint nous célébrons
hande aljumar lamde nde minen tokkuɓe diina Almasihu min gaɗan julɗe gartuki hoorejo amin biyeteɗo Jésus Christ no hanno du yaade kikiɗe min kawra ele julirɗe amin ko wiyete église ɗum ennan min gaɗa ɗeɗo julɗe kanon Allah e baasi coronavirus e leydi ndi nenne min mbawata yaade hawrude min e koye amin nder nokkuji ɗe faa min gaɗa julɗe ɗe jonnon neɗɗo fuu jotto wuro mum juula julde du konda e hooreɓe ɓen heɓa e warde du konda fuu tawe minen ɓattodiri ene hilgoji amin min gaɗa julɗe hoorejo amin mbiyeteɗo Jésus Christ on onda
le chrétien qui ne pourront pas participer physiquement à cette célébration de la passion mort de notre seigneur Jésus Christ.
Ali Idrissa nani hoorejo kawjiɗo e fii jawdi wasteni ley leydi noon ni ko ɓiɓɓe leydi faama to diwon ini watte kega o noddama to policiɓe noon ni ɗo nder galluñemey no carɗo makko fantini studio kalangu subana o to o won imo tumire noon ni e kaalol haala ɗum ɗo wiide ni hano sogeru mawnugon e jon suudu hano chef de état major kiɗɗo hano jon suudu makko iɓe tawa nder himɓe ko wonno tuume dow fii luumo kokkaangu noon ni ministére hawjine e denaku leydi.
Jamwali Alhaji Dauda hande ada welti.
Jammi walla ke Alhaji Musio. Mi sodana botoji albace joy, lemu didi, tafarno didi, hako tanno joy.
De Alhaji ko won cogguji duddi dine.
Eh ga Allah accu. A wiata andana nyaw coronavirus wongu cekan taraji meden dena.
Na min kay mi yayi ko hawridum.
To accu mi halani. Kulle de kanje goni ko nyawta nangudo nyaw coronavirus.
Alhaji toy nan da dum kadin
to to a wari non ni akaden na dum gidda wiude kan
Alhaji hettina wadde gineji di chotta di fu sawrata nyango
he ga Allah accu to famtina ittan der nimre
amma no wodi labi ko jaadi ko hisinta dum nimbe
to mido hettini
Alhaji Dauda lokko torobe njabiri nimbe lota juude mun e kaataare faalaaba ngatta ndiyam alkola ndaada do jamaada dila ngada dum der sobbudu maada lota juude ma faalaaba e kaataare ngatta hakkunde ma e nimbe ko watta meter goto acca memol tema hinerama e hunduko ma acca do memol dabbaji burdi de dun tilti ko memdaadi lota juudema fa laaba accu nyamduuji modon benda o nyaamon dun laybon tasaaje modon moyto juudi mon fa laaba chelondu haura jodo nokku goto
e ga Allah accu fa he kawride kaden handen dun non fa pama ko jamrude baadan debbo waddeti no tilsi du mi yahaton enda
Alhaji wala ko buri challal
o gonga non mi jabi de halanan ko sabi wi a neddo de no dilanaade no jojja dojja der so bunu jungo munne
ganno kure no hande e jungo ma no waddi jungo ma ko lati wawto fu ada wawi memiri dum are
he monsieur mi yettima sanne mi tokkirandu fu no biirda kamni mi durwandu fa handen ko watta habaru o yotto he bandiraabe am be nanai
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtaade e ministere kawjido cellal bibbe leydi Niger
nonno min gara yewtere men pindillo hande ne yeccata kona dow hano bienni bisaji gollanti nonni dume watta hano di gollane nane di e gollanti wadini madam maru ti der nyonyudo der sarusi hawjine e fi hano durngol nonni mo gallu nyime yewtidi e jadimin asmana shina
la césarienne généralement
dinnol dabba do seke fa biddo suute yawane wadde e dabbaaji e dikkagol muudun en na dabbaaji di kente muudun faadi na dabbaaji dafaali di woni baawta rimande ko e mum seyde walla rinna
délivré de même il faut passer par la césarienne
noy ke kongol wadirte
to on amène l'animal ici on fait la consultation
den dabba on waddama semen dara dum semen pami nonno wawa rimande hore mum semen binna derul ko safareji denno nokku on enda men pemma dum falaaba sengo nanu nonni men moyta dum falaaba dem men tefa tekker lanne men takka dum gayida ka lebi din nato fa edimirgul gol dem men gatta safara ko jaabin tadi denno woni ko jonkay men ceeka gurgu men tefo edimirgul gol kandu men ceeka dum dem biddo on suute se biddo on suutama men kinno men gatta safari balde tati yaade nay fodde no buure on fotini de yaade balde jeedi tawte gasi
une semaine après quand la plaie est cicatrisée on passe à l'ablation des fils
sako dabba fu no way wadane de dun
chez tous les animaux
dabba fu no way wallitede rinne ba musuji wuro e dawaadi en de kankan duuda sanne fu inadi duuda sanne ko buri hewde ni dammuci be ibali kan en rinnete
au 20 et après
dum woni jamiroje de gadanton jon dabba on ciagal gollangal wadi
si on passe à la césarienne
deni dabba on gollana fa biddon suutama men jamire jon dabba on o acca dabba on hot sengo tonatu dabbaaji dito seboto di jawdi nawnodo kaden du men kollay mo nyandu ko hani o hokka dabba on lato hana nyandu teddun sanne hana du nyandu tafino redu sebu se wadi non fu no waawi garaaji kabbiraadi din taja badia men bi'e jomu hokkira sesese
doni petit a petit on donne pas l'eau à volonté
no wadam balde foti ko dabba on fewre
pro innocent
yaade balde jeddi fu atawa buure den fu selli to do to lewru nekay atawa lebi di fudi warti tonno
do men darnan ton habaruji me e fulfulde seyde lamdo holli min jango min gaddan habaruji gom min jottonto mon sen bi'en ni kir tento jam hirti
studio kalangu
Nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy ene
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude compa ko wadder jeddire
aso e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yaadu leydi Niger.
Kirosein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gawre
kettine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yaadu leydi Niger.